Yeah. I can't say gay. Hey. So you want to omubiri gwo gukondanga muto ate n'okisusa mwattu n'obulungi bwona bw'obutisanga laddu sambari mugambire omukwano gwe nalalidde mukubidde mukabidde naye nga simufuna aoya jagala bulago okwagala newobanga ndiwala bakuba ddagala olikikolo gw'eddagala genda kufuna munange wamponya abayala olaba nyimba n'amaziga nekulukusa tumirwa kiwato kyekyo kyoyiringisa the way you make your moves you wabisomerawo baby take it slow you go break my bones when you bend and bones ononteese mikono kunanga
ziniramu baby ziniramu
laba oninyisiza n'ekigele kulyanda
ziniramu baby ziniramu
yal ekwaba kunganya
ziniramu baby ziniramu
laba oninyisiza n'ekigele kulyanda
Ziniramu, baby, ziniramu Ziniramu, baby, ziniramu Ziniramu, baby, ziniramu
From a distance, you're looking like a princess Me never ever ever seen this kind of hotness Jogela mazima toga matinta mide Nalulunji wongu chala kalulu kalide Ono tanyenya neba nyenya Si wapinya tumia pele ya neba somba Wana muwala nazi tira mchikesa Enjo vutele mwama sanga na ye nangatisa Ono tanyenya neba nyenya Si wapinya tumia pele ya neba somba Wana muwala nazi tira mchikesa Enjo vutele mwama sanga na ye nangatisa Ononteese mikono kunanga
Ziniramu baby ziniramu
Laba oninyisiza n'ekigele kulyanda
Ziniramu baby ziniramu
Yali kwa bakunganya
Ziniramu baby ziniramu
Laba oninyisiza n'ekigele kulyanda
Ziniramu baby ziniramu
Ononteese mikono kunanga
Ziniramu baby ziniramu
Laba oninyisiza n'ekigele kulyanda
Ziniramu baby ziniramu
Yali kwa bakunganya
Ziniramu baby ziniramu
Laba oninyisiza n'ekigele